Isa Almasihu hali. Waju Isa edo haire. Isa jangini kadi safri gomuji yimbe. Isa sorima ender galile fuf. O jangini ender julir de barahutan kobe. O habri kabaru lobo mulamu asman o. O safri yimbe be e kala nyawu e musalla mumen fuf. Ko inde Isa tan woni ko nanete e der diwan siri fof o addanama kala tampudu gila e ben wondube nyabuli kam e musalla ko dum woni fof hodabe seydeneji yanobe hore o addanama kadi ben wofdubi Isa safribi gomuji kewdi dewi e Isa din gomuji ngummi ko galile kam e diwan gure sappo de Yerusalem de Yude e de funnange ma Yudan hello nay de yano ha Isa yide didde o ngabbi e do haire o jodi almubbe makko ngari jodi sara makko heddi o mo janginabe e dido kongudi malu gongre e gonga malatan ko ben andube e koy mumen ko wasbe sabudum laamu asman gu ko kambe jeyi mal wodani ben wonbe sunare berde sabu alla ma leltin berde mabbe hello joyi mal wodani ben welbe bebi e yankinare mumen sabu mabbe keboy leydi ndi alla fodanobi ndi mal wodani ben jogibe weltare wurde e jamiroje alla sabu alla ma rokkobe dum ha heewa mal wodani ben jogibe yurmende e wodbe sabu ma alla yurmobe mal wodani ben be berde mumen laabi sabu mabbe joyi alla mal wodani ben awbe dejre e der mumen sabu ko kambe alla bi yoyta bibbe am hello jeegom mal wodani ben leptirtebe batte dewal mumen e jamiroje alla de sabu ko kambe jogori hebde laamu asman gu mal wodani on so tawi yimbe be jenni on lepti on kadi pawi e mon fenande takude on kala bonande dum fof sababunde kon almubbe am beltode kadi beyto don sabudum ko jobdi mawndi wonani on to laamu allato ko hononi ne laabe adinobe on be leptirteno lamdam e foire ko onon goni lamdam aduno kono so tawi lamdam suyi holno chafeki heptorto lamdam tuitudam natti wadde nafore hello jeedidi dam lamdam nafore mum ko weddede do yimbe jabbata e dow mum ko onon kadi ngoni foire aduno wuro daringo e dow tuldi hono hayre wawata sudade en ko bota lampa jetten siwo kipendum e dow hen ala pawetenka wala liggenka ko e nokku do ganduden lampaka ina wawa yaynade kala do haaji men o woni e sudundu ko hono non foire mon foti jalbirde e yeso yimbe be mbele e be njiya mojjere ne mbadaton de kadi be mbawa yittude baba mon gondo do asman o hello jetati tindinoje jangde ko faate sariya o mbele cikkaton garmi ko firtude sariya Musa o kame tindinoje annababe mi ardani firtude di kono ko tentinde fayide majji mide wi on ko dum gonga kadi leydi tagete asman bare hay ko fotino tobbere ittetake sariya o kadi ko non dum worata ha fof e mum firto ko dum wadi kala gordo jamiroje de ko fotino tobel rutti jangini wadbe yo badir non on yo andu kanyumne ko non jogori famdiroide to laamu asmanto kono kala dewdo jamiroje de janginiride honon wirani on ma wone mawdo to laamu asmanto mire tentina non bawirton nadde e laamu asmangu tan ko so tawi on dewi e ko alla yamiri on ko ha buri jom en sariya kam e farisen be hello jenay tindinoje ko fayti e mettere bernde bonde wala fitina on nani no jaatirabe mon biyonoma hoto war neddo fo bardo hore ma nawe ha yeso nyaawo o kono min ma diwi on kala neddo jogodiide mettere e bandum on ma nawe ha e yeso nyaawo o kala kadi biido bandum yennore onne ma nawe ha e yeso nyaawirde tonde de kala kadi biido bandum kangaado on handi ko yade jengol jahannam hello sap dum non so tawi ayhi ha ada anni wadoyde sadak jomirado so tawi asiftori bande won ko jogitani ma e mettere dacci don sadak ma o e yeso sakorde de dum woni jaha wildi toyde e bande o so tawi dum yawti ngarta wadde sadak jomirado so tawi wodi pawdo e dowma hala takima ha heddi tan ko ina nawma to nyaawirde to heño mbele odon kawrita pamondiron gila e lawol he kula ko yettintuma nyaawo o nyaawo one nde wadatma e juude alkatebe beddoma e kaso midi wima ko dum gonga a yaltata ton so wona ne jobda mburu cakitongu e ko pawna dako hello sapo ego tindinoje wala jangde ko fayti e jina on nani ne wiyama wonde hoto jin kono min midi wi on kala neddo dardo debbo janando ha muyo debbo ari e bernde mum on jini sabu o fijji e debbo e der bernde makko dum non so tawi ko yiterema nyamre libatma e bakkat lokinde beddodande to woddi ina burantunuma seeda wala bange e banduma wazema dum tawa an fof a weddaka e der jengol jahannam dum non so tawi ko batte jungoma nyamango natirtunda e bakkat tanngo beddodango to woddi hello sapo e didi sabu wazema tergal gotal buri terde ma fo weddede dum e jengol jahannam tindinoje wala jangde ko fayti e cergal wiyonoma kadi kala cerdo jom suudu mum ina foti rokkude dum bataake cergal kono min midi wiyon kala fof gorko cerdo jom suudu mum tay wona debbo o lili bowal so tawi debbo o humtanama e goddo gorko o duñi debbo o e jina kadi kala gorko destudo debbo cerado o on kanyumni jini hello sapo e tati tindinoje wala jangde ko fayti e wondore mbien gondoje on nani no kadi njaatirabe mon mbiyonoma hoto nyamtu wondore ma kono timmin ko podnoda mbadunoda e wondore nde ha yeso jomirado kono min midi wi on yo on cel e wondore hoto gonde e inde asmano sabu ko dum jappere jomirado wana hay e leydi ndi sabu ko dum nokku pawirgal koyde makko wana hay e Yerusalem sabu ko don woni sare lamdo mawdo hoto won hay e hore sabu hay lebel gotel danewel walla balewel ngil mbawda funnude e mayre hello sapo e nay mbietan ey walla ala ko heddi fof ko beydudon hen ummi ko e seydani tindinoje walla jangde ko fayti e njoftigu onani ine wiye yitere yo yobire yitere nyire yo yobire nyire kono min midi wion hoto on njofto baddo on ko boni so tayi wodi pidoma hello e abugo nyamo daccu kadi o fiya hello e abugo mare nanugo so tawi wodi jiddo nyawdi e ma kadi na wutte ma tokos hono chakal daccu mbu ona wutte ma mawdo oni so tawi goto e lamun kobe wawnima yo anaw dongal ko futino kilometer goto ronongal ko futino kilometruji didi rokku nyaagido mo hundi hoto salo lubde lubido mo hello sapo e joyi tindinoje wala jangde ko fayti e gilli faade anbe onani ine wiye ada foti yidde ko dido ma ganya ganyoma kono min midi wiya on njide anbe mun kadi ndwono don ben leptobe on mbele odon laato bibbi babu mun gondo do asmano sabu no umminirte nange makko e dow bonbe beni ko hono non o umminirte nge e dow mojube be no o jippinirte tobongo e dow ben gollobe ko moji ko non ne kay o jippinirte tobongo e dow gollobe ko boni so tawi tan jidaton ko yidbe on hol ko wadi odon damino jeynaade e juude jomirado hello sapo e jeegom hay rendinobe juuti beene ina mbada ko way non so tawi tan calminton ko bandirabe mon tan mbele won ko baddon do ko yodi wala ko faayidini hay heferebe ina mbada ko way non ngone timube hono no baba mon gondo do asmano woniri timmudo ni tindinoje wala jangde ko fayti e balle hono dokke fayde e miskinebe calode timinirde golle mon diini yankoje e der dente mbele moni fof ina sedro on yitere so tawi on timiniri golle mon moje yo on jie on kebata jeenari e juude baba mon gondo do asmano hello sapo e jeedidi dum non so tawi ada rokka miskinebe be kalis hoto fotu giti yimbe be ema hono hakkillaaji yimbe be ema hono yimbe hollitobe koy mumen e der batirde wala e beddaaji ina baso be mbadirta dum ko mbele yimbe ina mantabe mi de wi'on ko dum gonga be gollirobe non be kebi njobdi mabbe ha gasi kono an so tawi ala rokka miskinebe kalisma so tawi ayhi ha ala rokkire jungo ma nyamo hoto nanoma tin hoto on andu hen hay batte mbele ngal dokkal ina wona sirlu nden baba ma gondo do asmano jiido ko batta ko e sirlu ma on yene njobdi ma hello sapo e jetati tindinoje ko fayti e njulu so tawi odon njula hoto mbaye no yidbe hollirde koy mumen beni benjidi ko darade be njula e der dente wala e beddaaji dum fof ko haabe njie mede wi on ko dum gonga be kibi njobdi mabbe ha gasi kono an so tawi adidi julde natu der suduma udda damal ma njula baba ma gondo do e der o nokku churido o wiya ko gollata ma o rokki njobdima so tawi odon njula hoto kutorde kongudi paydi hono heferebe badirtini hello sapo e jenay be cikata ko ma alla hedobe so tawi be kebbini hala hoto nyemtinebe sabu baba mon ina andi ko woni ngodja mon hono haaju mon ko adini nde odon nyaago ko hono ni kan don julirde baba amen gondo do asman yo labal ma heptini yo lamu ma ar yo yidde ma wade e dow leydi ndi hono nde wadirte e der asman oni hokku min hande kala ko amin ngura yaafo min kala bonande nde min badi hono no min jaforto ben wadbe min ko boni hello nogas hoto jew min e jarabi hoto daldu min e jarabi kono dandu min e bone sabu ko anje lamu mbawka kam iteddungal ha abada amin e dodum so tawitan on jafimo bonande wadbe mbadi onde ma baba mon gondo do asmano yafon ononni kono so tawi on jafaki bonande wodbe mbadi onde baba monne yafata kon bakutuji mon tindinoje ko fayti e korka so tawi on kori hoto jurmi kinode hono no hollikin tobe beni be mbaylat jese mabbe be jurmi kino bel yimbe fof ina ganda ina njia e mabbe ko be horbe hello nogas ego kono an so tawi a hori sulmo yesoma kadi jesa sukunuma mbele dum fof yimbe be ina basa andude ko e korka gonda jogade holare e alla ko dum wadi mi de wi on hoto jogode fayre e ko fayti e ngura wala njaram dum ko katu jindon mbele nguron walla ko fayti e chomchi ko don turde terde mon balli mon ngurdam buri wadde fayide e ngura kadi ko bandu buri wadde fayide e chomchi mbele wana non yewe chulli di woji di e weyo di ngawani saka di chonyo kono e der mum ko be pobbi nyaadi ma on ganditoybe e golle mabbe reseng fetetake pudi nyaadi likki moji jibinta ko bibbe mojube likki moji wawa jibindi bibbe bonbe kadi likki bonki wawa jibindi bibbe mojube likki fof ki jibinta bibbe mojube soppete wedde e jeynge ko hono non gandiroy ton ben arobe e mon ina kala fenande e inde alla be e der golle mumen hello nogas e jetati mi meeda andudo on wana wiobe mi jomirado jomirado be fof natoyta e laamu alla he kono nato itatan ko ben wadobe yidde baba am gondo do asman nyene fof on nyalawmo ari no dobe mi ine mbiya jomam jomam min kabri e inde ma ko ngudi umuridi to alla min diddiri seydeneji bondi inde ma min badiri e inde ma kawisaji kewdi den non mami wiyoybe mi meeda andudon goddirde kam onon wadobe ko boni be hello nogas e jenay galleji dididi hononi kala neddo kedide kongudi di kalmidi kadi hutoridi on ma nandu e neddo kakkolindo maado hubere mum e do haire so tobu tobi beeli mbami keneeli cemmulindi ngutti dum fof adanta hubere mum yande sabu ngoroni mayre fawi ko e haire kala neddo kedido kongudi di kalmidi hutra kidi honono kaldumini on ma nandu e neddo puido yettudo may hubere mum e dow channel tawo tobi beeli mbami keneeli cembulindi ngutti e den hubere nde yani hande munni hello chapantati bawde isa ndi isa gayni janginde din kongudi dentede kawama no feewi no janginirno ni sabu o jidano o nandano e ben sernabi sariya o sabu kanko o janginirtuno ko bawde di ayeji tawete ko e linjila isa fecere macca sura joyi ha jedidi